uzuri wako nanifanya nsilale nakosara ai kila nikika na waza utaenda mbali utaniacha najua ni wengi kutamani japo nzuga kama utani wengine marafiki wa ndani kipi wasojua uko nami mbali na ndugu nyumbani.
Hold on, baby, come on. What you can take on was I could tell me on my road.